so
damn team made my beats.
Yeah. Kinje.
One Love Records.
Hey, yo damn team.
Se kolavyo, se ke kolavyo wo. Ulumuta fe kumudala kwewe. Wano ame boys kwa kanga stima. Ubatu manye kuzina saba furuma.
Just kujinoti, asechino koroti.
Sawa zazi, devoti yeza kuzengo. Kuzengo.
Show.
Desko, zema kanika, za kanika, za manyo, kukanika zilu abu, zina katanika, yeah. Tega maduiga, yeah. Bubo manye kito manye, tega maduiga,
yeah.
Jaba machina, king, 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 jaba machina, jaba,
sure.
Jaba machina,
jaba machina,
jaba machina,
wana chali ya bawa, dogu za, yo.
China mwimbone Tusa mwimbone China mwimbone Tusa mwimbone China mwimbone Tusa mwimbone China mwimbone Tusa mwimbone
Jaba machima
Banofagi ya gwema nyoku sunda. Mimi nasema mimi nakupenda. Mavula mwana king na chikuba. Malala balo zanzi karuma. I'm a bad boy, king jeze sitoma. Kemela kusati fetwa mbala puma. Fenio babi wesi bakulomera. Ulichesu hurira fenio bakora. With the bad boys, bend and pause. Chinojo chukirira paka hazina. Nenyo mugongo, kirira paka kudongo. And the one love ujeba kugamba. Stairs a ghetto na yefe tufamba.
Chinooti, ase chinokoroti. Sawa zazire
voti yeza kuzengo. So,
yeah.
Show. China mwimbone. Tusa mwimbone. Tusa mwimbone. China mwimbone. China mwimbone. Tusa mwimbone. Tusa mwimbone. China mwimbone. China mwimbone. Tusa mwimbone. Tusa mwimbone. China mwimbone. China mwimbone. Tusa mwimbone. Tusa mwimbone.
So, yeah.